ubwo muratekereza koko ko yatekereje ate yabaye ate amenye ko yabeshwe na nyirarume ubwo murumva ko yigeze yibuka ko yabeshye se na mwene se wenda yarabitekereje
mugenzi wanje ntabwo ari byiza kubeshya muri Luka igice cya gatandatu umurongo wa 31 Yesu aravuga ati gukorera abandi nkuko nawe wifuza ko bagukorera niba utifuza ko abantu bakubeshya nawe rero ntukage ugerageza kubabeshya ngaho rero tujye ku gishushanyo cya kane imyaka 20 ishize Yakobo yari afite abana benshi cyane ndetse afite n'ubukungu bwinshi nuko Uwiteka aramubwira ati igihe kirageze kugira ngo usubire iwanyu nuko Yakobo atangira kwitegura urugendo nuko Yakobo atwara umuryango we wose atwara amatungo ye yose ndetse n'abagaragu be bose nuko Yakobo atangira urugendo aragenda yegereye Kanani atangira kwibaza ko mwene se akimufitiye uburakari ndetse ko ashobora kuba yanamwica Yakobo yakundaga Uwiteka ndetse akamwubaha ariko ntiyibazaga uburyo azamurinda mwene se iryo joro Yakobo yaraye wenyine haza umugabo ararakirana nawe burinda bucya nuko bwenda gucya uwo mugabo bakiranaga amufata ku igufwa ry'ikibero riratandukana nuko uwo mugabo abwira Yakobo ati ngaho ndekura nigendere dere burakeye nuko Yakobo aravuga ati ntabwo ndi bukureka kugenda pe keretse numpa imigisha nuko uwo mugabo abaza Yakobo ati mbese witwa nde nuko Yakobo aravuga ati ndi Yakobo nuko umugabo asubiza Yakobo ati urero kuva uyu munsi ntabwo izina ryawe rikiri Yakobo ahubwo uri Isirayeli ati kubera yuko wakiranye n'Imana ndetse n'abantu ukaba utabaretse none ukaba watsinze nuko Yakobo araguma aramubaza ati mbabarira umbwire izina ryawe nuko uwo mugabo yirengagiza kumubwira izina rye ariko kandi amuhimbiye